uteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni mugi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho muhadukurikire kuri internet naho turahari www.radioyatuvewa.com. Ndabashuhuje cyane, mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi muri kumwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero koko. Mu 1994 gufata ku ngufu byakoreshejwe nk'intwaro ya genocide mu Rwanda. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda TPIR rwabyemeje bwa mbere na mbere mu mateka y'isi mu 1998 mu rubanza rwa Jean-Paul Akayesu wahoze ari burugumestre wa komini Taba muri Gitarama. Bamwe mu bagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu byakoreshejwe rero nk'intwaro ya genocide bibaviramo ibibazo bitandukanye birimo gusamya inda. Uyu munsi turarebera hamwe uko bona abana babyaye babayeho nyuma y'imyaka 25 genocide yakorewe Abatutsi ibaye. Mbere y'uko twinjiza umutumirwa, mureke umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali Eric Bagirubusa aduhe iriburiro.
Ndiyo nabaga ahantu bampishe hari umuhungu w'umusore, hanyuma nyine uwo muhungu aba ari umfata ku ngufu, inkotanyi zije zirahankura. Nza kuhava nkwite rero igihe kiragira ndabyara.
Ni ubuhamya bw'umwe mu bagore benshi bafashwe ku ngufu n'interahamwe mu gihe cya genocide yakorewe Abatutsi. Uyu mugore Duhimbye Marigarita, ku mpamvu z'umutekano we atuye mu ntara y'Iburasirazuba. Marigarita yatewe inda n'interahamwe afite imyaka 16 y'amavuko. Ubu umukobwa we yabyaye agejeje imyaka 24 y'amavuko. Ni ikibazo ariko mu mibereho y'uyu mwana, kuko nyina umubyara avuga ko we n'abandi bavutse muri ubu buryo. Ikigega Farije cyita kubarokotse genocide yakorewe Abatutsi kitafashije abana bavutse gutya.
Farije yanze kubarihira, ari nacyo kintu kibababaje abana bacu, kigatumana n'uyu munsi bagifite ibikomere bikomeye cyane. Farije iravuga iti, ntago twakwishyura abajenoside. Bazere nk'umwana kumva avuga ngo ngende umujenoside, yaravutse genocide yararangiye, azi ibyo abajenoside bakoze. Ubwo abana bibakurizamo kugira ibikomere na n'uyu munsi.
Mukobwa wa Marigarita w'imyaka 24 y'amavuko yarangije amashuri yisumbuye mu buryo bugoranye, kuko yafashwaga n'imiryango nterankunga yindi. Uyu mukobwa Mpimbye Ange avuga ko atangiye kumenya ubwenge yagiye yumva inkomoko ye biturutse kuri bagenzi be biganaga. Bimutera ishavu kuko bamubwiraga ko yabyawe n'interahamwe yumva mu mateka mabi.
Abana bajyaga bumva ababyeyi babo babiganira mu ngo zabo, bakaza banyita amazina, babivuga bikangeraho, bakampa kato, mbese ibintu nk'ibyo.
Bakwitaga nk'ayahe mazina ubwo ngubwo?
Bavugaga ko ndi umwana w'interahamwe, bavuga bagenda babyongurirana.
Anje avuga ko urungano biganaga bakimara kujya babirwa bamuha kato ko akomoka ku nterahamwe byamuteye kubibaza nyina umubyara. Nyina avuga ko byabanje kumugora kumusobanurira inkomoko kubera ibikomere bya genocide, ariko birangira bimusobanuriye. Marigarita avuga ko yabwiye mukobwa w'inkomoko ye afite imyaka 18 y'amavuko. Ni ingingo yateye ipfunwe Ange ahanini kubera n'imibereho yagiye abamo itari myiza.
Byarambabarije, numvise ko byabayeho, akaba ari byo bituma ndiho nta nkomoko mfite. N'ubuzima nagiye ncamo bubi, kwangwa n'abantu, imiryango y'impande zombi, byose byaratewe n'iyo mpamvu byarambabaje.
Urashaka kuvuga iki?
Tutse kuvuga ko ntabwo kumvuga wenda nari mfite yaba ubwo kwa mama cyangwa ubwo kwa papa ntago bose banyuma ko najyaga hamwe bakavuga ko nduyu najya hanze bakavuga ko nduyu bigatuma batanyiyumvamo bose.
Bamwe mu bana bavutse ku babyeyi batewe inda n'intera hamwe bakagira ibyo bakomeza gusaba ubutegetsi.
Rwose natwe turabana b'igihugu kandi ntago twize duhitamo uko tuvuka twisanze ku isi. Nuko natwe batugarukaho bakadufasha abatarize bakabarira bakiga abadafite ikintu bakora bakadutera inkunga natwe tukiyubaka.
Nyuma y'imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye uganiriye n'abatewe inda ndetse n'abavutse muri ubwo buryo nubwo byari bigoye bamwe bamaze kubyakira. Aho bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Ubuzima bw'ababyeyi n'abana babo turabureba dufashijwe n'umushyitsi Kambibi Emilienne. Kambibi Emilienne ayobora umushinga ufasha aba bantu rero akora mu muryango udaharanira inyungu Fondation Rwanda ishami rya Surf cyangwa Survivors Fund yo mu Bwongereza. Surf ifasha abarokotse Jenoside yo mu 1994. Mbazanire rero umushyitsi Kambibi, we urahura komeye. Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye ikaze muri iki kiganiro. Twihuse ko aba kubivuga ibi bintu biragoye nk'uko uriya mwana ndese muri inkuru tumaze kumva bigoranye. Ababyeyi mbese abagore abakobwa bafashwe ku ngufu ntibatinyuka kubivuga, none ubwo ngubwo imibare yabo koko mwaba muyizi?
Murakoze Tomasi Kamiruzi. Ikibazo cyo guhohoterwa ku bagore mu gihe cya Jenoside yari nk'intwaro yakoreshejwe kugira ngo babashe kurimbura inyokomuntu.
Ese Emilienne, ko telefone uri kuvugira muntu uze wayishyize muri haparereri ntabwo iri kuza neza, sinzi ukundi kuntu twabigenza kugira ngo
nashyizeho kumatwi.
Kuko ntabwo bisohoka neza, urasa n'uvugira kure.
Reka ngakora nkore ku telefone yone.
Aha. Noneho reka dukine akantu ko kumenyekanisha. Yego, noneho rero ndakumva neza.
Okay.
Yego. Wari uri mutubwira? Yego, komeza.
Nari ndimo mbabwira ko gufatwa ku ngufu mu gihe cya Jenoside ku bagore n'abakobwa byakoreshejwe nk'intwaro hagamijwe nanone kurimbura inyokomuntu. Murabizi umugore muri sosiyete nyarwanda cyangwa no ku isi hose ni umuntu wubahwa, ni umuntu ufitiye sosiyete umumaro munini kuko yifashishwa kugira ngo abantu babashe kororoka. Muri gihe cya Jenoside rero nyuma yo kwicirwa umuryango hari harimo no kurimbura inyokomuntu, kurimbura burundu nyine bahereye kuri wa wundi tuzi ufasha kugira ngo abantu bororoke. Abagore rero bafashwe ku ngufu akaba ari ibintu bitoroha kugira ngo bivugwe kubera ko ubukana byakoranwe ipfunwe byateye ku bagore nyuma ya Jenoside no mu gihe cya Jenoside bituma akenshi abo byakorewe bagira ipfunwe ryo kubivuga, ari nayo mpamvu rero imibare yashyizwe ahagaragara n'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abagore bagera ku 250,000 bafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside. Nanone umuryango w'abibumbye ukavuga ko abana bagera ku 20,000 bavutse muri iryo hohoterwa abagore bakorewe mu gihe cya Jenoside. Ariko twebwe ku rwego rw'umuryango ufasha abagore n'abana nta bushakashatsi bwimbitse bwari bwakorwa. Gusa icyo twakoze nk'abantu bari bazi ko hari ikibazo twagerageje kugenda twegera abantu tuzi bafashwe ku ngufu, ugasanga umuntu afashwe ku ngufu niwe ukugaragarije mugenzi we. Twakoze rero identification tubasha kugera ku bana bavutse mu ihohoterwa 250,000. Ariko tugendeye ku bushobozi twari dufite twabashije gufasha abana bagera kuri 800 gusa. Ni ukuvuga ngo nimba abagore 250,000 barafashwe abana 2020 bakaba baravutsemo tukaba twarabashije gufasha abana bagera kuri 800 urumva ni igikorwa cyiza kandi cyafashije nyina bombo bagera kuri 830 ariko ni igitonyanga mu nyanja ikindi ntabwo nkuko nakubwiye kumenya abo bagore ibintu bitoroshye kuko nk'abafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside ari abakobwa nyuma ya jenoside bakagira amahirwe yo kurongorwa rimwe na rimwe hari abahisemo inzira yo kubika ibanga kugira ngo ibyo bintu atazabivuga bikaba byamuviramo ku rugo rwe rusenyuka
kubera ko iyo bimenyekanye umuryango nyarwanda umuhakato
ariko naho bitamenyekana ibyo ntibikuraho kuba abantu uwo muzigo w'igikomere mu mutima nanone biraguma bikamushengura
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nyine n'abana nabo ubwabo bibatera ipfunwe kubera ko nk'uko uriya mwana w'umukobwa bivuze muri iriya nkuru ati byaramvunye mbimenye no mu muryango no mu banyeshuri bikamvuna kubera ko bavugaga ngo ndi umwana w'interahamwe ibyo bintu ubungubu koko mubona iyi myaka 25 ishize jenoside ibaye koko mubona baratangiye kubyakira
mbo icyo ngira ngo ngusobanurireho ahangaha imyaka 25 jenoside ibaye ibikomere bigaragara n'ibitagaragara biracyagaragara mu bacitse ku icumu haba bacitse ku icumu abagore bahohotewe n'abana babavutseho twagerageje gukora ibyo dushoboye kuko survivors fund ONG ifasha imiryango y'abacitse ku icumu ni nayo yonyine yo ku rwego mpuzamahanga ifasha abacitse ku icumu kuvuga rero ngo batangiye kubyakira abo twabashije kugeraho abo twafashije kuko tubafasha abagore tubafasha binyuze mu matsinda y'ubujyanama ku ihungabana ni kimwe mu ishami rya proje nkorera yitwa Healing Mothers
kuvuga komora
gukira ibikomere bafasha gukira ibikomere binyuze mu matsinda y'ubujyanama ku ihungabana none hakabamo n'indi vore yo gufasha urubyiruko rwavutse kuri abo bagore bahohotewe tubafasha ku bijyanye n'imyigire ari byo twita Hope for Children
ni uguha abana icyizere
cyo kubaho binyuze mu kubigisha ibyo bice byombi rero by'iyo proje nkorera ndi umukozi ushinzwe nyine iyo porogaramu ifashwa na Fondation Rwanda binyuze muri Survivors Fund imibare yabo twabashije gufasha nayibabwiye ariko mbashije kujya muri details z'iyo mibare ni ukuvuga ngo twafashije urubyiruko rugera kuri 830 bicuye muri gahunda yo kubigisha secondaire niko proje yari iteye bamwe bagiye barangiza secondaire abandi baricaye ni ukuvuga ngo barangije secondaire ntibagira amahirwe yo kujya muri université hakaba noneho n'abagiye baganzwa n'ibyo bikomere bamara kumenya uko bavutse yamara kumenya ko byarwa n'interahamwe yareba n'amakimbirane yari afite hagati ye n'umubyeyi we n'umuryango wo kwa nyina hakaba n'ubwo yuko umuryango wo kwa se nawo yuzwe usanga ari ayandi makimbirane wenda bavuga ngo bafungishije umuntu wabo noneho kwiga bikamunanira mu by'ukuri twakugera rero tubonye ko hari abana bananirwa kwiga duhitamo kuvuga ngo reka tujye tubafasha no kwiga imyuga abo 830 twafashije rero nagiraga ngo nkubwire ko kugeza ubu ngubu muri proje dusigaranye abanyeshuri 84 barimo 63 bakiri muri secondaire nyuma y'imyaka 25 urumva nabo ni abanyeshuri batize neza bagiye basibira tukaba dufite n'abagera kuri 21 biga imyuga noneho abagore bafashwe ku ngufu bafashijwe binyuze mu bujyanama ku ihungabana bw'umuntu ku giti cye cyangwa ku bujyanama binyuze mu matsinda ni ukuvuga ngo kuva proje yatangira tumaze gufasha abagore bagera kuri 560 abanyeshuri bafashijwe kwiga imyuga nagerageje kureba icyegeranyo nsanga tumaze gufasha abanyeshuri 246. Hari abanyeshuri rero babashije gutsinda neza.
Yego.
Abo ngabo rwose nubwo mwagarutse kukuvuga ngo Farije ntibafata ariko umunyeshuri wagize amanota meza w'inkwakuzi akabona buruse ya leta
yo kujya muri kaminuza.
Barimo turabafite babonye buruse ya leta. Ubu dufite abanyeshuri bagera kuri 70. Babonye buruse ya leta ariko ahangaye mvuze imibare y'abanyeshuri 70. Nuvuga ngo harimo n'abana b'abakobwa batsinze examen yo muri Akira Institute for Women. Abangaba rero yo babaga batsinze examen cyo muri Akira, twebwe icyo tubafasha tubishyurira 30%, andi bakayahabwa nk'inguzanyo. Ubwo iyo mibare yose hamwe ko bari muri universite kugeza mu mwaka wa 2018 twari dufite abanyeshuri 70, abo uyu mwaka ntabwo turabamenya kuko baracyaflying.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro muri isanga turaganira ku buzima bw'abategarugori, abari bafashwe ku ngufu nk'intwaro ya genocide mu 1994. Bona babakomokaho babayeho bate. Mushyitsi rero ni Kambibi Emilienne ushinzwe gahunda muri Fondation Rwanda, gahunda yo gufasha abo bantu. Kuri telefone turi kumwe na Ngendakumana. Ngendakumana we?
Namahoro.
Namahoro. Akabazo cyangwa icyumviro?
Bo ni icyumviro.
Kigufi ariko.
Ego. No kwizera ko mu gihe cy'intambara akunda kuba ibibazo byinshi. Ni kuvuga ko abo bantu bakwiye kwitwagwaho n'amaasosiyasiyo, amashyirahamwe hamwe na leta, kukubera burya umwana atagira se aguma yumva umenga ntari mu muryango. Niyo mpamvu haguma hariho abantu babegereye hagufi kugira ngo uwo mwana ntace abone ko dutume gatandukanye n'uwutagira se. Ni kuvuga ko habonetse ayo mashyirahamwe niyo amubera mu kibanza cyande cya se. Nk'icyo cyiza numva umenga bagize cyo kubigisha ari leta ibigisha, novuga ati ni ikintu cyiza cyane. Ni kuvuga nk'ubu hariho uwuri hose mugabo adashoboye kuba yewe umwiyerekano wose bakiriho cyangwa akaba afunzwe kubera iyo jenoside cyangwa nk'ubu akaba ari leta ivuga ko ariyo ifite sharije yiwe. Ni ukuvuga leta igihe cyose yamye hari yamye iri kuri sharije ya porobleme y'abantu bose baba bahari. Ni ukuvuga ko umugabo imbere nabo babahuje bafite ababyeyi bahitanye na jenoside bavuga ko bitirirwa bigutune ya jenoside. Ntabwo nagomba guterera.
Ngendakumana urakoze. Mu Burundi uherereye hehe?
Bubanza muri Musigati.
Bubanza urakoze cyane.
Ego namwe murakoze kunyakura.
Radio Ijwi rya Amerika duhamagare na Abdul. Abdul we?
Karame karame Thomas Kamirinde.
Wiriwe neza se, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Nuko mubivuze nitwa Nisabwa Abdul Seif, ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana intara y'Iburasirazuba mu murenge wa Gahengeri. Nagira ngo mbanze ntangire mfata mu mugongo abavandimwe babuze ababo mu mahano yagwiririye igihugu cy'u Rwanda.
Yego.
So ngewe nagira ngo ntangire mbaza ikibazo, ese uwo mwana twabyumvise koko yahuye n'ihungabana kubona bagenzi be bavuga ati wavutse ku ntera hamwe kandi tuzi iki ntera hamwe zakoze, nta kintu namba na kimwe gishimishije zigeze zikora. Birumvikana yuko uwo mwana yahuye n'ikibazo cy'ipfunwe ku bw'amazina bagenzi be bamwitaga.
Gusha ku ngingo se y'ikibazo wari ufite. Gusha ku ngingo y'ikibazo wavuze ufite.
Ikibazo mfite ni uko harebwa ukuntu abo bana bagiye basigara batarihirirwa na kiriya kigega Farije, yuko bareba uko babigenza nabo bakisanga mu murongo w'abandi bana barihirirwa na kiriya kigega cya Farije.
Nisabwa urakoze.
Urakoze cyane. Ako Thomas hari akazo nendaga kukubaza.
Reka ibyo ngibyo tuze kubivugana ikiganiro kirangiye, nimero yawe turayifite.
Sawa.
Komera.
Komera tukomerane, turi kumwe kandi.
Radio Ijwi rya Amerika. Kambibi we, aba bantu babiri wabumvise hari icyo wavugaho ku bitekerezo byabo?
Abdul Seyifu wo mu murenge wa Gahengeri avuze ku kuba abana bavutse ku ihohoterwa nabo babana n'ihungabana, arongera agaruka ku ipfunwe baterwa no kubyarwa n'interahamwe. Nibyo koko, ntago byoroshye kubona umwana wavutse atabigizemo uruhare, yarisanze ku isi ariko akumva buri gihe hari amagambo agenda avuga inyuma y'amatwi ye amubwira ko ari umwana w'umwicanyi. Ni igikomere kuri aba bana. Unarebye umwana wabivuze avuga ati nagezeho nisanga ntawe tuvuga rumwe kwa mu muryango wo kwa mama, nta n'uwo tuvuga rumwe mu muryango wo kwa papa. Ni ikintu kigaragaza mu by'ukuri ko aba bana nabo babana n'ihungabana. Ihungabana rero rishobora aba bana bo, iyo turebye dusanga bararifashe bari kunye ahantu henshi. Bafite ihungabana bakura ku babyeyi babo, urebye uburyo ki babasamyemo. Ubundi mu Kinyarwanda umwana iyo yasamwe akavuka ategerezwa no kwakirwa mu muryango, akakirwa agakomerwa amashyi akavugirizwa imbundu, nyina wa mubyayi bakamuhemba. Ntabwo rero kuri aba ngaba ariko byagenze. Benshi mu bagore twagiye dufasha bazaga mu matsinda y'ubujyanama kuyungana, bakatubwira inshuro nyinshi bagerageje gukuramo inzinda ariko ntizavamo.
Nabyo rero bitera guhungabana
ukuntu bagiye batotezwa, bagatotezwa n'abavandimwe babo, bababwira bati iriya mburagasani, iriya nterahamwe imaze kuduhekura, none uzanye umwana wayo mu muryango wacu. Ibyo byose rero nibyo bigenda bigira ingaruka ku mitekerereze yaba ari y'umwana no ku mitekerereze ya nyina wamubyaye. Ubu nicyo turi kwita traumatisme intergenerationnel, nuvuga ngo umubyeyi ashobora gutransmeta umwana we, ashobora kumuha ihungabana mu gihe yagize ibibazo amutwite. Kuri aba babyeyi rero byo ni ibintu byumvikana. Noneho bakagira n'ihungabana bavana muri komunote, nuvuga ngo aho baba mu muryango. Ayo magambo bagenda babwirwa abashyifereza, ababwira ko ari abana b'interahamwe. Ibyo byose rero biragenda bikagira ingaruka ku mitekerereze y'uriya mwana,
ku mitekerereze no ku mibereho ye,
no ku mibereho ye ya buri munsi.
Noneho duhamagare Daniel. Daniel we,
amekarabe boss,
akabazo cyangwa igitekerezo?
Ndi Nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero. Bo, mbanje kwihanganisha abantu bahuye ibibazo nk'ibyo ngibyo. Rwose ni urugamba rukomeye, ariko bihangane tuba ari inyuma. Igihugu cyacu kiradukunda twese. Abo bana ntibakihebe ngo bahuye n'ibibazo ibiki n'iki, ntibakihe. Igihugu cyacu kiradukunda, kandi icyo nababwira ni ugukomera mu bihe bitoroshye tuba turimo no kugomya kwihangana. Imana izabafasha, kandi burya ibintu byose iyo byihanganiwe birashoboka.
Daniel we, Daniel, ntabwo tuvuga rumwe wowe nanjye ko igihugu kibakunda mwese, kandi umwana yabyivugiye ati natwe turi abana b'igihugu, ati twisanze ku isi ariko ntabwo batwitaho.
Ariko iki gihugu cyacu kitwitaho rwose.
We yabyivugiye, ariko noneho se wahubwo wowe nimba kikwitayeho kandi undi yabyivugiye, urumva byinjiranamo?
Impamvu ni iyi.
Oya, reka kujya mu mpamvu byihorere. Oya, urakoze cyane rwose. Urakoze cyane.
Urakoze namwe.
Yego, umunsi mwiza.
Yego, kandi turabemera cyane.
Yenda gushimiye pe.
Yego.
Ijwi rya Amerika, duhamagare noneho Fabiani. Fabien?
Uraho neza kamwe?
Uraho cyane. Uherereye he Fabien?
Nindagije Imana Fabien, mbere hano i Kigali nkavuka mu karere ka Karongi Burengerazuba hitwa Imende.
Yego.
Mu by'ukuri reka ntangire nihanganisha abapfakazi ndetse n'imfubyi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994.
abo ntabwo ari abapfakazi abo turi kuganiraho ni abantu bafashwe ku ngufu gufata ku ngufu bigizwe intwaro yo gutsemba imbaga
birumvikana ibyo nabyo reka mbihanganisha abantu bafashwe ku ngufu bigatuma baterwa inda kandi atari ku bushake bwabo bitewe n'ibihe twa turimo byo kwicwa ariko buriya icyo nasaba ni uko bagumya kwihangana ariko icyo nashakaga kubaza njye
yego
ndashimira uwo mutumirwa kubwo kuba baragize umutima wa kimuntu bakabasha kuba begera n'abo bana bakabafasha ariko mu by'ukuri bazagerageza bakora ubukangurambaga n'abo bakoze ibyo ngibyo bakabasha gufata abo bakobwa cyangwa se abadamu ku ngufu niba bakiriho bazatera intambwe nk'abanyarwanda bagenda babegere babasaba imbabazi ndatekereza ko babegera bagasaba imbabazi ari wa mwana yabasha kuba yazigira nibura ihumure mu mutima we akavuga ati niba mama zimuhaye nanjye ngeze icyizere akisanga mu muryango nyarwanda yumva anezerewe n'apfunwe afite ikindi nasaba ni uko na leta yajya ibegera ikabafasha kandi ikabahumuriza kugira ngo barusheho kumva ko twese turi abanyarwanda tubira ngo dutareze umugozi umwe nk'abanyarwanda n'ibyo nashakaga kuvugaho kamiri murakoze cyane
Fabien urakoze nawe
murakoze murakoze
yee Emilienne nabo rero wabumvise Damien na Fabiani
nabumvise Fabiani w'ikarongi yashatse kuvuga abapfakazi mu mukosora bamubwira ko ari abafashwe ku ngufu bitewe n'ibihe igihugu cyarimo undi we yavuze ko hakwiye gukorwa ubukangurambaga kugira ngo basabe imbabazi asaba na leta ko yarushaho kubegera nge rero nk'umukozi w'umuryango udaharanira inyungu ntekereza ko uruhare rw'iyi miryango n'aya mashyirahamwe nabo kwemererwa gukorerwa ku butaka bw'u Rwanda mu gihugu kirimo umutekano mbifata nk'aho ari uruhare runini ni contribution ya leta leta igira abafatanyabikorwa twebwe tuzi mu rwego rw'abafatanyabikorwa abo rero bagaragara uriya mwana wavuze ati twe ntabwo asaba leta ko yabakunda ko ari abana b'igihugu ni abana b'igihugu ariko ku ruhande rwacu ngendagaruka kuri wa mubare munini w'abantu bafashwe ku ngufu no kuba hari abataramenyekanye bakimenyekanye nibyo koko ahangaha yaba ari imiryango itegamiye kuri leta yaba ari na leta kuko leta nubwo itegeko rishyiraho ikigega gitera inkunga bacitse ku icumu twagerageje kucyegera baduha ibisobanuro ko gifasha abacitse ku icumu ni ukuvuga abari bariho nyine mu gihe cya jenoside cyangwa abana baba baravutse mu gihe cya jenoside ariko kugera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 1994 aba bana bavutse rero ku ihohoterwa bo urumva basamwe muri cya gihe cy'amezi atatu ni ukuvuga ngo bavutse mu 1995 ubwo rero twebwe icyo twakoze ni ukuvuga ngo twafashije abo twabashije kumenya hakaba hakenewe kongerwamo imbaraga kugira ngo nabo ngabo batamenyekanye batafashijwe babe bagira icyo bafashwa uko ntekereza
ariko Farije namwe ubwanyu ntabwo yigeze ivuga ngo reka byibura tubahe nka miliyoni y'amafaranga yo gufasha abo bana
oya nta nkunga twigeze tubona ivuye muri Farije twakoresheje nyine amafaranga asanzwe nyine y'imiryango itegamiye kuri leta ariko twegereye Farije baduha ibisobanuro kuko abana n'ababyeyi babo bahoraga batubwira nyine bibaza ati natwe twavutse mu ngaruka za jenoside bumva mu by'ukuri bakwiye gufashwa n'ikigega ariko itegeko rishyiraho ikigega gifasha abacitse ku icumu batishoboye rirasobanutse
ntabwo rirenze itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 1994
ubwo ariko ni kubana ariko abadamu bafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside ndavuga cyane nk'aba bari bubatse abenshi b'abapfakazi bibumbiye mu muryango Azega Agahozo abo ngabo bo abenshi muri bo bagerageje no kubakirwa no ku bijyanye no kwivuza no kuvuga ngo bo bafite bashobora kwivuza ku bwishingizi bwa Farije
yego
kibazo kiba kiri kubana ariko abagore hari inkunga bagenda bafata ivuye kuri Farije nk'abacitse ku icumu batishoboye
uvuze mukanya uvuze akantu ko hari abantu bagenda bakimenyekana yuko bafashwe ku ngufu mwebwe hari abaza babitura bati natwe byatubayeho muri iki gihe biraba
Thomas Kamirindi natangiye nkubwira ko ikibazo cyo gufatwa ku ngufu ari ni si ikintu gipfa kuvugwa uko abantu biboneye bose
nibyo nishano pe
gipfa kuvugwa ngo kivugirwe ahabonetse hose ariko twe kubera kugenda dukorana nabo umunsi ku munsi bakatugirira icyizere bakamenya ko tubabikira ibanga muri iyi minsi ya none muri ya programu nababwiye y'ubujyanama ku ihungabana ni ukuvuga ngo nabwiye ko dufasha abagore binyuze mu matsinda cyangwa ukaba wakwakira umuntu ku giti cye hari n'indi programu imaze imyaka ibiri itangijwe iyo ifasha abagore kujya mu mwiherero bakaba bari hamwe kugira ngo babashe gusohora ibyiyumviro n'amarangamutima yabo bari hamwe nk'abantu bahuje ibibazo nk'abantu bagwiriwe n'akaga ibi rero nibyo bigenda bituma uko turushaho kumenyekana kw'ibi bikorwa tubikora ni nako tugenda turushaho kubona abaza batugana ngiye ku giti cyanjye mu minsi yashize nari maze kwakira akazi igera kuri zirindwi abadamu umwe akaza akambwira ati ngewe mu gihe cya jenoside nasambanyijwe n'abagabo ndashobora kumenya umubare ntabwo nta mwana nigeze mbyara ariko kuguma kubibana iyi myaka uko imyaka ishira indi gataha biragenda birushaho kumbera umuzigo ati sinsinzira ndara ninkanga mbona amashusho ya za nterahamwe ziza n'ubundi kumfata ku ngufu mbese akakubwira ibimenyetso ukumva ni umuntu koko nyine ubana n'ihungabana kandi ryo ku rwego rwo hejuru akakubwira ati noneho muri iyi minsi ya none ndareba ngasanga nta gisobanuro mfite muri aho ntuye mu muryango nyarwanda kubera ko nyuma ya jenoside hari abakobwa iyo ibyabaga byamaze kumenyekana mu by'ukuri ko yafashwe ku ngufu byamuteraga ipfunwe n'ikibengero umukobwa umusore yaza kumusaba hazagira umubwira ko umukobwa yari yaratwawe n'interahamwe ugasanga ubukwe burapfuye cyangwa yaba yarabyaye uwo mwana ugasanga umusore aramukunze ariko ntazihanganira kubana n'uwo mwana w'interahamwe nabo abo babyaye nabo turabafite bagiye bari aho ngaho gutyo bakaza rero bakakubwira bati uyu munsi wa none wenda nk'utarabyaye kubwira ati ngewe numva nikoreye umuzigo ndaremerewe ndushwa agaciro n'uwamubyaye nibe n'uwamubyaye yarafashijwe cyangwa yabonye umugabo kubabashije kubona abagabo ngewe kubera isutasha n'icyo kibengero yateye muri jenoside sinigeze nshaka nta sumvuze muri komunite ntuyemo akakugaragariza rero ko nawe yumva akeneye gufasha ntabwo rero tubakira mu bujyanama bw'umuntu ku giti cye ko ahanini yaba adafite imbaraga zatuma abasha kujya muri gurupe hamwe n'abandi ngo avuge ibyamubayeho mufasha mu bujyanama bw'umuntu ku giti cye yazabasha kugira imbaraga akaba yabasha kujya muri gurupe cyangwa akaba muri gurupe akaba no muri
yego muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga abafashwe ku ngufu nk'intwaro yo gutsemba imbaga mu 1994 babayeho bate muri bo ababyaye abana nabo babayeho bate ni Kambibi Emilienne umutumirwa uri kudufasha gusobanukirwa ibyo bintu mwumva bikomeye koko kuri telefone dufite Jean-Claude na Louis Michel. Tubanzirize kuri Jean-Claude. Jean-Claude we. Jean-Claude?
Amakuru.
Ni meza, uri he Jean-Claude we? Reka telefone yawe ntabwo ivuga neza. Wagana ku ruhande gatoya. Jean-Claude. Jean-Claude. telefone ya Jean-Claude ntabwo ivuga neza, mutubabarire rwose. Twihamagarire Louis Michel. Louis Michel, urahura ukomeye. Jono naho ndabikwemereye kubivuga, ndabikwemereye umunsi kubivuga kuko nanjye birambabaje nibyo.
Gusa nge ndababaye cyane kubera ko ikintu kimbabaje bari abana vrema. Iyo wumvise ikiganiro aho nzikwikeneye cyane byambabaje, ariko gera hari uwo nzi hantu hafi yanjye rwose afiteho ikibazo kiri psikolojike, wagira ngo rwose ni agahinda gusa.
None se Louis Michel, tukira aho ngaho, buretse tukira aho ngaho, nimba umuzi afite icyo kibazo wamurangiye agatinyuka akagenda akareba kambibi kuri surf, kambibi wamufasha
cyane, mwanyubuye urumva
kambibi aje wamufasha.
Jean-Claude nabagaragarije kenshi ko hari abo tutabashije kumenyana.
Uyu ni Louis Michel turi kuvugana.
Louis Michel, tugaragarije ko hari umwana w'umuturanyi we abona ko afite ikibazo cy'ihungabana rikabije, mukaba mwavuga ngo twamuyobora. Nagira ngo ngaruke kuri iyi proje mbabwire abafatanyabikorwa dufite kugira ngo tuze aho yumva yabonera ubufasha hamwegereye.
Yego.
Foundation Rwanda ifasha uru rubyiruko n'aba bagore bahohotewe, ifasha amafaranga yayo muri Survivors Fund, ariko Survivors Fund nayo nk'umuryango wo ku rwego mpuzamahanga ikorana na n'imiryango iri hano mu gihugu y'amashyirahamwe nyine adaharanira inyungu. Ni ukuvuga ngo kuri iyi proje dufatanya na Kanyarwanda.
Yego.
Fatanya na Soles Ministries, Kanyarwanda ikorera hariya i Remera, imbere y'umurenge wa Remera. Soles Ministries ikorera hano ku Kacyiru, ndi kuvuga aho ibyicaro byabo biri, ariko bagiye bafite na branches amashami mu ntara. Kuvuga ngo tugafatanya na Soles Ministries iri hano ku Kacyiru, tugafatanya kandi n'umuryango Azega Gahozi, cyane cyane Azega intara y'Uburengerazuba, ni ukuvuga kuva Rusizi kugenda kugera za Rubavu. Nanone na Zega y'Iburasirazuba, ni ukuvuga za Rwamagana, Kayonza, Kirehe, kiriya gice cy'Iburasirazuba cyose. Bivuze ngo niyo atangeraho akabasha kugera kuri umwe muri iyo miryango, ndizera ko yabona ubufasha.
Louis Michel,
ndakumva Tom, ndakumva, nakurikiye neza cyane.
Ye, komeza ku ijambo rero ryawe.
Naho ariko ndamusaba kugira ngo naza kurangiza aza koza kumbwira intara y'amajyepfo, hanyuma reka nkomeze.
Yego.
Uyu rero rwose cya kibazo cy'abari abana nta ngufu zirimo, usanga nta ngufu zirimo. Urabona uriya mwana bose yavutse mu buryo atazi wibyaye, ariko urebye usanga leta igihugu nta kintu cyamariye vrema. Urabona umwana aravutse ari umwana wavuze ngo yajyaga ku ishuri ngo akumva ngo bagenzi bavuga ngo do nguya mwabyawe na bene bangaba, singiye kubavuga ngewe nta kintu bishake, akabyumva akaba traumatize rwose. Leta bakora iki kugira ngo igihugu cye bari abana babe konsidere ko mu abana n'ibibazo abantu bahari bazi bose batazi bagenzi banjye bigende
njye bababaje cyane. Louis Michel,
igihugu cyagira gute kugira.
Louis Michel, reka tuzarebe ukuntu twavugana na leta nayo kuri icyo kibazo. Ndahamya yuko icyitayeho cyane cyane minisiteri ishinzwe imibereho myiza y'abaturage. Reka tuzabashake nabo tuzavugane kuri icyo kibazo, naho ubu ngubu reka twibande ku bikorwa, mumbabarire, bya Fondation Rwanda uyu kambibi Emilia nakorera. Hagati aho ngaho tubwire umutumirwa yuko wowe uri muri Kamonyi.
Ndi Kamonyi vrema, tubyihorere ndabyoreko nta kintu nongeraho, ariko muzabishaka ikiganiro n'umuntu wo muri leta tumubaze eske bariya abana bameze kuriya batibyaye babyawe na ziranjye
atese ivukanye kuri radio. Wewe tukana kuri radio. Yego, nibyo.
mumbare rwose mumbare ntabwo ntiye kuse muri iyo jambo leta irabateganyiriza iki
ye tuzabishakira umwanya
tumibarize mbona nkubona urakoze cyane Tom
ye tuzamushakira umwanya tuzabishakira umwanya ibyo ngibyo ahubwo kambibi akubwire uzafashe uwo muntu mu ntara y'amajyepfo kambibi uriye uri kamonyi buriye ya hafi ya ahubwo yakwitabaza bamufasha ni bari hehe
mumbarize ame nimero
reka kubwire reka kubwire
umuntu rero
kambibi telefone nanone ntabwo iri kuvuga neza sinzi
allo
yego
allo
yego
allo
yego
narinde kugira ngo mbwire umuntu uri kamonyi ko tuhakorera tunyuze muri kanyarwanda na Forest Ministry irahakorera ariko kandi na SAF ubwayo yahakorera ku buryo afashe nimero ya telefone yanjye nazabasha kumugeza ku muryango umwe muri iyo ngiyo yabashaka gufashirizwamo.
Louis Michel ufite
namba namuha telefone
yereka mubaze niba ufite agapapuro n'agakaramu. Louis Michel
ndakumva Tom
ufite agapapuro n'agakaramu
bese gato nimujya kurangiza ikiganiro ndaba niteguye neza cyane mwumviye nimero ndayifata kuko birambabaje cyane
yego turabikora
uzi ko mfite ikibazo cyo kutabona ndabona nabonye umuntu uyifatira arayinyandikira
yego turabigukorera rwose urakoze
urakoze Tom urakoze cyane
yee kambibi
karame
nuko ubwo ngubwo rero nimero turaza kuyimuha amaze kubona umuntu uri bumufashe kwandika nuko harako washaka kongeraho se kuri ibi kuri aka kababaro ka Louis Michel
bo aka kababaro ka Louis Michel karumvikana kuko buriye ntekereza ko yagize kubasha kwishyira mu mwanya wabari yabana umuntu muzima rimwe na rimwe yabasha kwishyira mu mwanya wundi ntibabasha kumva iby'undi yabayemo ngira ngo nicyo kibazo yagize numvise ko byazamuye n'amarangamutima ye hazamo umujinya hazamo gucurubanza ibyo ni ibisanzwe ku muntu muzima utekereza
muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda umushyitsi ni Kambibi Emilienne akorera umuryango SERF ufasha abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 by'umwihariko umushinga ufasha ababyeyi n'abana bavutse ku buryo bwo gufatwa ku ngufu. Kuri telefone turi kumwe na Pascal we
oye
urakomeye
nabumva
yego uri hehe mbese
kandi bujunga mu Burundi
yego akabazo kawe cyangwa icyumviro
nashaka igicambere birababaje cyane kuba uri umwana yavutse utazi papa wawe utazi mama wawe kandi ukavuka kubera ingorane icyo u Rwanda cyangwa ikindi gihugu cyacyo cyose cyokora ni uko cyokeya amasosiyete afasha abo bana cyangwa amasosiyasiyo afasha abo bana akagerageza akabakura mu mitwe yuko atari abana b'ibarabara ari abana bavutse kubera nk'urukundo bakabakuramo ingorane zose bafite nicyo kiba byiza ko bobareka ngo bagume tuvuge ari ibintu byo guterana amajambo ngo bavutse ukunuku nuku n'abana b'igihugu n'abana b'imana bakabaho neza nk'abandi bana bavutse ku babyeyi bari bo bose
urakoze cyane Pascal
ariko namwe murakoze
Emilienne avuze akantu ko kamashyirahamwe nk'ubwo ngubwo abo babyeyi cyangwa se muri rusange abafashwe ku ngufu ntacyo nuko abafashwe ku ngufu byakoresheje nk'intwaro yo gutsemba imbaga yego hari amatsinda bahuriramo abafasha ariko se hari noneho nk'amashyirahamwe mubashishikariza gukora kugira ngo biteze imbere baba abo bana baba abo babyeyi cyangwa se muri rusange abo bagore bari abakobwa bafashwe ku ngufu
mba kugeza ubu ngubu twari twashyize imbaraga mu gufasha ababyeyi binyuze mu bujyanama ku ihungabana no kwishyurira abana segonderi ubu rero nyuma ya segonderi ni ikibazo turi guhangana nacyo ariko tureba uko twaguma kubafasha
kubijyanye n'abamama rero no kuvuga ngo iyo amaze gufashwa kubijyanye n'ubujyanama kwihungabana rimwe na rimwe hari igihe atababasha no guha ubuzima igisobanuro akabona izo he hadashoboka akabaho nk'uzakesho ariko iyo amaze gufashwa akakira ndabivuga ngo akakira ibyamubayeho kuko ntibivuyeho n'ubundi arabibana ahubwo icyo afashwa ni ugufashwa kubana nabyo rimwe na rimwe nibwo atangira no gutekereza ngo akabona ko ejo hashoboka akabona ko hari ibyo akeneye by'ibanze mu buzima hakaba hari abatangira udushinga duto duciriritse hakaba n'ababasha kwihangira umurimo rero ubu ngubu ni ukuvuga ngo abantu 52 muri abo bafashijwe 560 nibo babashije kwihangira umurimo binyuze mu dushinga duto tubyara inyungu ubuhinzi ubucuruzi ubworozi n'ubundi murumva ko na baracyari bakeya ugereranije n'ibyo dufite byo gukora ku rubyiruko rero nabo bariya nababwiye dufasha kujya kwiga imyuga akenshi tugira no mu gihe cy'ibiruhuko tugira ingando y'abanyeshuri cyangwa se youth camp muri youth camp ni ukuvuga ngo tubigisha ku bijyanye no kwihangira umurimo kuko ni abana baba bari kwiga imyuga ariko duteganya ko bagiye kuva ku ishuri bajya ku isoko ry'umurimo tukabamarana iminsi itatu tubafasha kuri icyo gikomere no kuri iryo pfunwe batewe n'uko bavutse ariko tukabongereraho no kubasha kwihangira umurimo kugira ngo bazajye ku isoko ry'umurimo mbese bafiteho ubumenyi ngo ugendeye ku mibare y'ababashije abo twafashije mu kwiga imyuga ni ukuvuga ngo abagera kuri 62 nibo bafite icyo gukora nivuga ngo twafashije 246 ariko 62 nibo bafite icyo gukora cyinjiza amafaranga ari hagati ya 500 n'ibihumbi 10
ku kwezi
ni ukuvuga ku munsi ni ukuvuga ndi kuvuga aba bana bashobora kuba bacuruza mituyu ku muhanda babaje nubona bacuruza serivisi za MTN na za Airtel hakaba harimo ba bandi bashobora kuba bakora muri transport bakaba bakora mu mahoteli n'amaresitora kuko aba twafashije bakoze umwaka umwe mu bijyanye no kwiga amahoteli n'amaresitora akenshi barangiza umwaka ku isoko ubona basa n'abakenewe abenshi ntabwo bakunze gushomera ni muri abo rero nakubwiye ko 62 aribo babasha kubona income ikintu kibabejeho ariko kiri hagati y'amafaranga 500 n'ibihumbi 10 ariko ibihumbi 10 ni ukuvuga b'abana barangije abakobwa barangije muri akira babashije kubona akazi keza iyo tuganira nabo tubona ari icyo babasha kwinjiza ku munsi cyaba ari ahangaha kiri
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Frederic na Ndayishimiye duhere kuri Frederic Frederic akabazo cyangwa igitekerezo Frederic sinzi ibyo arimo none twihamagarire Ndayishimiye
nkinda kumva
wiriwe neza se
yego ni sawa na mahoro
yee na mahoro akabazo cya uherereye he mbese aho ngaho ko numva uri umurundi
ndi mu Burundi igitega
yego akabazo cyangwa icyumviro
ndi kubaza ibyerekeye none uko ndumva uwo mubyeyi ariko aravuga ibyerekeye ubuzi bw'abantu bakiri bato bakora mu mahoteli ariko nariko mvuga nti benshi mwibaze ngo baraburonka ari buronka bamwe bamwe ati ubushomeri rero ntibuzohera vuba turiko turabona nta buzi buhari naho hari amahoteli na hari ibintu by'abikorera byabo
Ndayishimiye ntabwo turi kuganira ku kibazo cy'ubushomeri hano oya ni igice cy'abanyarwanda cyihariye bavutse ku nda z'ababyeyi batewe naba nabicaga icyo giye muri 94 ababyeyi bafashwe ku ngufu n'abana babyaye nicyo gice cy'abanyarwanda turi kuganiraho
ariko bose bazi igituza ngiye muri ibyo ni kubera nta batanguranye nta radio vise nicyo gituma nabikonda ndaza ko kubera kenshi ndakunda kubakenera kugira ngo tuvugane tubyereke ku biganiro by'iwanyu kuba ta radio vise nshaca kuri facebook murayibona na mweri
yego noneho ubwo ngubwo reka tuzagushaka ubundi wakurikiye neza ikiganiro
reka ngene ntanze ikintu gitekereza kuri abo muvuze bagize nabo bariyungunganije mu byo bakora
yego birimo biraza urakoze ndayishimiye umugoroba mwiza nuko niko se Emilie
karame
ahubwo nkabo ngabo barashoboye kugira ayo mahirwe hari ubwo mubashishikariza nabo gusubira inyuma bakareba abatagize ayo mahirwe nabo kugira ngo babafashe haba mu bitekerezo
niyo twahuye akenshi tuganira ku bibazo bafite ariko tukanabagaragariza ko hari ababashije gutera intambwe mu rwego rwo kubakomeza no kubakura mu bwigunge gusa umubare munini muri uru rubyiruko n'abarangije segonderi badafite icyo gukora
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga kuri telefone turi kumwe na Sabato
Karame.
Uherereye he Sabato?
Koko nitwa Sabato Israel ndahantu bita Nyagatovu ni mu murenge wa Mubuga mu karere ka Karongi mu mudugudu wa Nyagatovu.
Yego.
Nashaka rwose kugira ngo mvuge cyane kubana bagiye bavuka ku ngaruka za Jenoside. Mu by'ukuri usanga hari imiryango ishobora kubafata nk'abana b'ibicibwa cyangwa se ikabafata nko mu bundi buryo kandi abo bana ntabwo bigeze bagira uruhare mu kuvuka kwabo ntabwo bagomba kuba victime cyangwa ngo babure affection z'ababyeyi babo bazira ibyaha bya base bavutse kuri base babi kuri base b'abagome babicanye ariko abo bana ndagira ngo imiryango rwose n'imiryango y'abaturanyi cyangwa n'imiryango yindi ya leta yiteho ibaha agaciro kuko n'abana bavutse mu buryo bukomereka imitima yabo kugira ngo bitabweho nabo bafatwe n'abandi bana kugira ngo n'imiryango izabakomokaho izumve yuko itazakomeza kugira icyo gikomere ku mutima ahubwo bazafatwe n'abandi bana kandi leta mu by'ukuri biteho mu buryo bw'umwihariko kugira ngo batazakomeza kujya bagira ibyo bikomere ibiteho ibafashe kandi niba ngombwa mu by'ukuri nabo bashyirwe mu cyiciro nk'icyafarije kugira ngo nabo bafatwe nk'abandi bana murakoze cyane
ibyafarije twari twabivuze icyakoze ntacyo ni igitekerezo cyawe urakoze Sabato
murakoze cyane radio rya Amerika
yego Emilie mbere yuko ugira icyo uvuga ku bya Sabato reka noneho ya nimero tuyihe Louis Michel ubwo n'abandi barayifatiraho uzabona abantu bakwitura cyane noneho tugiye no kurangiza gusoza ikiganiro tuze kongera kuyimwibutsa wayimumpera
nimero yanjye ni 0 7 8 55 0 4 7 9
Kambibi Emilienne wo muri Surf.
Yego.
Nuko noneho Sabato nawe ati igihugu kite kuri aba bana ndumva twabivuzeho cyane ariko sinkuniganye ijambo hari nawe wagira icyo wongeraho.
Mba ibyanye Sabato aravuga ati aba bana bagizwe ibicibwa arasaba ko aho imiryango ibafasha agasaba ko leta yagira uruhare mu kubafasha. Ariko icyo nakoze ni ukubagaragariza uruhare rwa SAFU na Foundation Rwanda nk'imiryango itegamiye kuri leta ariko ndagira ngo mbabwire ko leta nayo aba bana mu gihe gishize habaye itorero ry'urungano ahari ryatumiwemo abana bagera kuri 5 bavuye muri buri karere
bavutse kwihohoterwa hatumirwamo abana bafite ababyeyi bafunze hatumirwamo n'urubyiruko rwacitse ku icumu bose bigishwaga kuri gahunda zo kubaka igihugu tekereza ko ari intambwe ikomeye nge nashima cyane ko kuba barabashije kujya aho abandi bari nabo bakaganira n'abandi byabaye nk'ikintu cyo gutuma bavuga bati burya leta iratuzi kuko baza kuba batabazi ntabwo bari kubatumira mu itorero nabagaragarije no kuba ababonye amanota meza barabashije kubona buruse icyo nacyo ndagishimira leta y'u Rwanda ikindi dufite umubare munini w'abana bavutse ku ihohoterwa ubu ngubu bamwe n'abasirikare abandi n'abapolisi urumva ko n'abana batangiye gufatanya n'abandi kujya mu murongo wo kubaka igihugu cyababyaye ndatekereza rero ko ntarirarenga
ahubwo urakoze kubwira abumva ijwi rya Amerika ayo makuru ndahamya yuko abenshi baba batayazi ubwo rero noneho aba bana bavugaga bati igihugu ntabwo kitwitayeho batangire bamenye yuko kibazi kibitayeho niko se mu gusoza iki kigano dushigaje iminota ibiri ubwo usibye muri mufite uburyo mubona amafaranga ariko nko mu banyarwanda hari abantu bajya babaha amafaranga baka umuntu ku giti cye akabaha amafaranga yo kubatera inkunga mu bikorwa byanyu
mu bikorwa byo gufasha abana bavutse kuri repo ntago nabihamya ijana ku ijana ariko umwaka ushize ubwo twakoraga mwiherero w'abamama ndumva hari umuntu watanze uko yifite kandi w'umunyarwandakazi
none
rero n'abantu tugenda dutumira mu biganiro byo kubafasha ku isanamitima hari igihe dutumira abapastori nko mu uwo mwiherero haje mu pasiteri Rutayisire Antoine dushimira cyane hazamo impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe abarimu bavuye muri kaminuza y'Ubutare nabo nshimira cyane ndetse n'abajyanama bihungabana bavuye mu bice bigiye bitandukanye urumva ko buri umwe wese aho ari akoze neza yarushaho gutanga umusanzu mu gufasha aba bana n'aba bagore
ubu noneho rero ibikorwa byimirijwe imbere mu gihe cya vuba cyane waduha nk'ingero rumwe cyangwa zibiri mu gusoza
ibikorwa byimirijwe imbere gufasha aba bagore ndahera ku mibare yagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya leta ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe RBC cyagaragaje cyane ihungabana riri ku rwego rwo hejuru mu cyiciro cy'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ubwo tuvuze ko ihungabana riri hejuru ntabwo nafashe imibare neza ariko nuvuga ngo bagaragaje ko harimo ikibazo cy'ihungabana cyane post traumatic stress disorder ikibazo cy'agahinda gakabije depression na panic attack disorder nibyo byagaragajwe n'ubwo bushakashatsi muko imibare iri hejuru cyane mu bakitse ku icumu ugereranyije n'ibindi byiciro by'abanyarwanda ubwo nabo bagore barimo bivuze rero ngo mu byakozwe ndatekereza ko dukwiye kureba uko twaguma gufasha aba bagore cyane cyane ko twari twibanze gufasha abagore babyaye ariko tukaba turi kubona ko hari abagore bari kuza batugana batubwira ko batabyaye ariko kandi nabo butababujije kuba babana n'iki gikomere njye ku giti cyanyu nkaba maze kugeza ku rutonde rw'abagore bagera kuri 350 kandi nagiye nkura mu turere dutandukanye nkaba nanasaba ko ari na leta ari n'abafatanyabikorwa bakwiye kureba icyakorwa mu kurandura ihungabana muri aba bagore bafashwe ku ngufu
ijwi rya Amerika Kambibi Emilienne nimero yawe ni 0785554779 ubwo rero ndagushimiye cyane rwose
Murakoze Thomas Kamirindi ariko ikindi nongeragaho no
yewe reka duhindira hanga hano dushigaranye amasogonda 5 gusa reka tuzabishakira undi mwanya reko ntashira urakoze cyane
sawa murakoze
namwe mwese murakarama
abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika.